Jesus, oh my Lord. Jesus, oh my Lord.
Love music.
Jesus, oh my Lord. 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 Jesus, oh my Lord.
Japo kitambo kimepita, bado nangojea. I'm waiting on you. I'm waiting on you. Ahadi zako nazisubiria, nitazipokea. I'm waiting on you. I'm waiting on you. Japo giza ni nene na wingu zito, I'm waiting on you. I'm waiting on you. Mana hakuna mlima mrefu mbele zako Bwana. I'm waiting on you. I'm waiting on you. Madakitari wanasema hakuna namna nyingine ya kufanya nipone. Inauma, lakini neno lako linasema hakuna mponyaji mwingine Bwana kama wewe. I'm waiting on you. Jesus, oh my Lord. Bado ninakungoja.
Jesus, oh my Lord.
Ntakusubiri Bwana. Ujaposema na mimi, Yesu utanijibu. Bado kidogo. Kama ulinivusha kwenye bahari kwa fimbo ya Musa, na mimi hata hili Bwana litapita tu. Wewe mvunja maagano na vifungo, urejeshaye uzima Bwana, nakuamini tu. Ukisema unatenda Bwana, unatenda kweli, unatenda we mwaminifu. Tukiomba wasikia maombi, unajibu kweli, unajibu. I'm waiting on you. Japo giza ni nene na wingu zito, I'm waiting on you. I'm waiting on you. Mana hakuna mlima mrefu mbele zako Bwana. I'm waiting on you. I'm waiting on you. Madakitari wanasema hakuna namna nyingine ya kufanya nipone. Inauma, lakini neno lako linasema hakuna mponyaji mwingine Bwana kama wewe. I'm waiting on you. Jesus, oh my Lord. Bado ninakungoja.
Jesus, oh my Lord. Jesus, oh my Lord.
Nakusubiri Bwana.
Jesus, oh my Lord.
Japosema na mimi, Yesu utanijibu.
Jesus, oh my Lord.
Bado kidogo.
Jesus, oh my Lord. Uwa
sina haraka nawe.
Jesus, oh my Lord.
Adi zako natumi.
Jesus, oh my Lord.
Bwana nipe utulivu.
Jesus, oh my Lord.
Oh Jesus, oh my Lord. Sina wasiwasi tena, kwa maana tumaini langu ni wewe.
Jesus, oh my Lord.